chumtana miwe. We mali we silingo. Washi chumtana miwe. Wachi chumtana miwe. Washi chumtana miwe. Wamba wayo twala. Wafele wayo twala umtana miwe. Wamba wayo twala. Wafele wayo twala umtana miwe.
Wasalaleo komba, we mali we silingo, washi chumtana miwe, washi chumtana miwe.